Hennessy, Hennessy, Hennessy. Hennessy, how you answer to bits? Imali, Imali, Imali. Imali, I'm not listening fast. Hennessy, Hennessy, Hennessy. Imali, Imali.
Mfuna ukuba ningitope phansi, mfuna ukuba vuye ndaba phansi, ngiphahle, ngiphahle. Ngoba batha ngizwa, ngizwa, ngibiza bang, ngibiza ngoma. Luthi. Mfuna ukuba ningitope phansi, mfuna ukuba vuye ndaba phansi, ngiphahle, ngiphahle. Ngoba batha ngizwa, ngizwa, ngibiza bang, ngibiza ngoma. Luthi. Thank you.